Mbap jimvera, mwana wakibati hati. Nale mvera veba kamba pali weo, sinizi banga nichani olo chebo funa njio. Mchima unatenga wanga ine mamineo hati. Pali weo nasia na kamisheo mvera. Kunipoka wenziba funa njio. First day na kuona kulusa haku wafu njio. Faka meso pali we natiu ni muenjio. Ni kutenge che kunyumba bakono ya mama neo hati. Akukonda umamuna pap jizo. In my life singa nami you came like a daliso. Love ili munga chipute icho karo na mulinzo. So ni pile che kumanjo. Ni peleke kuliba uso GMP.
Kundi chopo sana kona vena. Baka wanda baka naka pangali wei mapivi. So ndeka ndeka let me love you. Ndeka ndeka let me love you. Ndeka ndeka I will love you for the rest of my life. Baby 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 baby.
Baba GMP. Viva kamba ine siza fiverela. Na falafu unipasa mami niyo chokerela. Yosenga ni kulota ni mafuno konerela. Hapa niza kukatiga saini gule katevela vela. Tia kuboni bakuone ba mutiala mabebele. Wezo pepe na mulungu wa kumvela. Limo vala kwa sala shika waiting. Mumumu kati madres kake muna kati. Utukomo solo tu na mangisa tu picking. Uli na babasa juicy babab jiva kingi. Njue weka shee wozi wa jatia. Munga bayang jena kuchumida kaletia.
Babab jiva na vena baka landa baka na kapa hali wei mapibi. So ndeka ndeka let me love you. Ndeka ndeka let me love you. Ndeka ndeka I will love you for the rest of my life.
Nekangutengwe poko konda sina chimwe sembe. Wenze chiapo muete ni ninga chimwe kosi. Nikakulanga mtu wanga wana panga ba. Bate opa iwe nduwe mpangu wanga ma. Tie kupondi wa kuone na bomu queen. I'm the king swapa uzankala na queen. Ukaeva leko kagai kamatini. Love yanga ni ya munyumba simu shatini. Unanikonda nishi nilipa zero right now. Sininga na meine ayamo hilo hapa. Love ya tuifike na kumakoro. Nilipide na salamu so that ingale ya mulolo mvela. No matter what ine sininga kusi. Waiting ile kwa kona mami wetie ndio weka pale wonse ni nasa nka mtima wanga pale hiyo mami unafika
zako ni chopo sana kona vena akama ndo wako na kapa hali wei mapibi. So ndeka ndeka let me love you. Ndeka ndeka let me love you. Ndeka